kill my vibe, no. If you need me, I'll be right here. Yeah, yeah. Is it too late, baby? Too late for me. Is it too late, baby? I got this feeling. When I'm with you, I got this feeling. I got this feeling. When I'm with you, I can't explain it. Feeling.
Ah, quiero su ningi. Mirembe mweza koni mepaga, mam. Daktari ni TV. Mgonjwa mweza kona takada, mama. Tuishi nchikavu au bahari ni unapotaka sawa. Sama, kwengine we nipewe ni niwe kwangu ndoda. Na poni, kulivyo mzuli sitakiwa nibie.
Oh my love.
Na kama ni imbo kuimba takuimbia. Kitanda kifunge uniwe.
Oh,
amenibariki mapenzi. Nami na mpa sichezi. Ame mpata mjezi na mjenga. Si usinga wala sirizi. Ame niteka kichizi. Fundi wa kuku na nazi na mpenda.
I got this feeling.
Kissing me all night,
yeah.
She teasing me, throwing back all night,
yeah.
She's getting freaky, kissing me all night in my bed. She teasing me, throwing back all night in the morning. No stars, no moon, no. Can't shine like you. There's stars and moon, yeah. Look up to you. Baby girl, you a freak. Hands on your knees, dance to the beat. One point and beat slowly. I'm killing it.
She said that I'm killing it.
I got this feeling.